Kọrọ Jizọs aka gị. Asị gị kọrọ Jizọs aka. Ọ bụrụ na ọ dị evumahị batara ebe a n'abalị a, ọ na-ịma mkpụrụ ọtọ kụọrị aka. Ọ bụ ị ga-akwụ ọtọ. Kwụrụ n'ụkwụ gị kọrọ Jizọs aka. Halleluya! Tuo Jizọs igwe. Ngwa jụọ onye ahụ nọ gị n'akụkụ, ọ dị redi ịgbara Jehova egwu n'abalị a? Kee ihe o kwuru. Jụọ ya ọfụma, ọ dịkwa redi ịgbara Jehova egwu n'abalị a? Ngwa kụọrọ Jizọs aka gị. Ị mara na ọ bụghị gị ji onwe gị, ọ bụ amara ya. Ị mara na ọ bụghị gị ji onwe gị, ọ bụ amara ya ji gị. Ị mara na ọ bụghị mụ ji onwe m, ọ bụ amara ya ji m aka. Mba, menu ka ndị amara Jehova ji aka n'abalị a? Ụmụ Chineke, ọ bụghị unu ji onwe unu, ọ bụ amara ya. Ọ bụghị gị ji onwe gị, ọ bụ amara ya ji gị. Ọ bụghị mụ ji onwe m, ọ bụ amara ya ji m aka. Kawarịda. Onye dị mma, onye dị mma, onye nyere anyị Jizọs. Onye dị mma Chineke, onye dị mma, onye dị mma, onye nyere anyị Jizọs. Yesi Chineke, onye dị mma,
onye dị mma,
onye ọma be,
onye nyere anyị Jizọs. Onye dị mma,
Yesi Chineke bo,
onye dị mma, onye dị mma,
onye nyere anyị Jizọs. Onye dị mma. Ngwa, jam your hands together for Jizọs. Ngwa, achọrọ m ka m na-anụ ụda aka gị ka ị na-akụrụ ya Jizọs. Onye dị mma, ụsọ mkpụrụ ndụ m ebube, ọ bụ gị nyere mụ Jizọs. Onye ọma, omega mụ imeghala m obi. Onye nyere anyị Jizọs, onye dị mma, ọ bụ ka isi alụ, ọ bụ ka isi ala n'ebube. Odogwu nyere anyị Jizọs, onye dị mma, Chime,
onye dị mma,
Yesu Chineke,
onye
amara m.
Onye nyere anyị Jizọs, onye dị mma,
ọmụtala esu anya.
Onye dị mma, onye dị mma,
Chineke m,
onye nyere anyị Jizọs, onye dị mma.
Achọ m ka ị na-akụ Jizọs aka gị, na-akụrụ ya aka gị. Na-akụ Jizọs aka gị. Mụ juru n'ekele, onye nyere mụ Jizọs. Ọ bụ gị nyere anyị Jizọs, onye dị mma. Omega mụ, gịnị ka m ga-eji kele gị Chimo? Onye nyere anyị Jizọs, onye Yesu Chineke,
onye dị mma,
onye ọma m,
onye dị mma,
onye ọma m,
onye nyere anyị Jizọs,
onye dị mma, ojiji dị mma m,
onye dị mma,
onye eze,
onye dị mma,
onye eze m,
onye nyere anyị Jizọs, onye dị mma.
Ngwa, na-akụrụ aka gị, aka, aka, aka. Ụmụ Chineke, ngwa, na-akụrụ aka gị. Aha, sua ebe, ha ha ha. Oya, ngeji gị n'ikele gị, onye ọma. iyi mere di mma onyoma Jesus nde chige ni kele gi wo onyoma le iyi mere di mma onyoma offering time
blessing time
offering time
blessing time
bianyo onyinye gi ugbu a sem sem Ngeje gini kele gichi nwero bi nwa Iyi mere asopu enumo onyoma Ngeje gini kele gi aka nasu nwa Iyi mere di mma onyoma Baba e
Ngeje gini kele gi
onyoma
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 Iyi mere di mma
Onyoku na baba o
chai gini kele gi o
I never knew you will honor me this way. I never knew you will honor me this way. Jehovah, I never knew you will honor me this way. As you honor me this way, I lift you up your name, Daddy Mo.
I never knew you will honor me this way.
Oh yeah, bube bube.
You will honor me this way,
as you honor me this way.
I lift up your name,
Jehovah. I never knew you will honor my invitation. I never knew you will pick my call away, Jehovah. I never knew you will honor me this way, as you honor me this way. I bow before you. Your shades of days, as old as you are, you have never changed. Oh, you can never change, it, Baba. I never knew you will honor me this way, as you honor me this way. I lift up your name, Daddy. Oh,
I never knew you will honor me this way.
I never knew
you will honor me this way.
I never knew
you will honor me this way.
Oh yes,
as you honor me this way, I lift up your name,
Baba. Oh,
I never knew Jimmy. You will honor me this way.
Onyoma,
I never knew
onyoma,
you will honor me this way.
Jehovah,
I never knew you will honor me this way. As you honor me this way, I lift up your name.
Iye mmadụ na-ekwe gị na anyị ga-abụ ka Chukwu mere ka anyị ga-eburu chinyere mịa o Iye mmadụ na-ama gị na anyị ga-abụ ka Chukwu mere ka anyị ga-eburu chinyere mịa o Owu iwe ewezila sọ Chukwu nyekwara mịa na ndụ
chinyere mịa o
Onye na-ewe iwe ewezila E wezela sọ Chukwu nyere m ya lewo
chinyere m ya oo chinyere m ya oo
Ụmụ Chineke aka gị aka gị aka 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 Hallelujah
Amen
Ihe na-ekwe gị na ị ga-abụ oo osisi lere anya ọdịda
inu waya oo
Iya na mage na ikabo, ka Chukwu mere mo, idi dara na ikabo. Yesu ku na de ku kusisi, kakuri ni mere mi, kena mi kulo na kuya o cha. Ano kalo giri anuwe, alamo ya racha o lele imuwa. Kwara Jesus aka gi kwara aka 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 acha monye mara abegu ko na agbara Jesus ewu sewe 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 ai sewe sewe haha na kuri aka gi dia Onwere ihe mmadụ na-amaghị n'elu ụwa Ụfọdụ chere na ọ bụ ha bụ chi be ha o Amaghị na o nwere onye kere baba Jesus. Sewe, sewe.
Mbe muna tafufu wame Ufadu chere nabu abuchi wetubo Yabu fwadu na mapwongo Na nye mwe Na hake lo melo Jiju
Chima nobi mwanelu wa Chima nobi mwahe Mewe kwa sara chime wo Mewe kwa sara ya chime
Onye le du mi jibo Jime tuba
Jesus
Onye na mwama jodora na tube Mewe kwa sara ya o Omotra mwase ni maka Maka na mwene mwende na na
Ambugi na churu yujiji Ambugi de buru yon Ambugi na sara yoku ene Ngo mwamo kese mocha Iye mmatu na amagi na nyigabu Kachuku mire kanyu
Chimbiri miyao Chimbiri miyao
Imana obu chimbiri miyao Chimbiri Imana obu
chimbiri miyao Chimbiri miyao
Yehuwe na obu chimbiri
miyao Chimbiri miyao
Imana obu chimbiri
miyao Chimbiri
miyao 1, 2 Jesus, Jesus Onye neme makibu Kembi miarabemo Iye na tiri muna mma Akakune chobu Wanya neme mma kibu Kembi biarulomo Iye na tiri muna Akakidi Umbu chineke Boyaba, boyaba Sebe, 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 sebe Sam, 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 Sam,
Sam,
Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Onye ho na bobata ekwe sawaroso
Oya nanu
Onye na bobati konwe deretuwa Bobati nile abaroso lawa Oriaria nile abaroso lawa nuita Oka mire ne bobwe Onye ne me makibu Bemire abemo Iye ganire
bomba
Jesus, Jesus When your name is Makibu
Give me the Abemo Ige Nile Mama
Alright Anyi Jigugo Ikele Anyi Jigugo
Anyi Jigugo Ikele Anyi Jigugo
Onyo Mane Mima
Anyi Jigugo
Ikele
Anyi Jigugo
Oji Jiji Dema
Anyi Jigugo Ikele Anyi Jigugo Anyi Jigugo Ikele Anyi Jigugo
Anyi Anelu
Anyi Jigugo
Father, to you,
be honor, glory,
to you, Jesus,
be honor,
Father, to you,
be honor, praise, and adoration forevermore.
Father, to you,
be honor, glory,
to you, Jesus.
Be the glory,
to you, ancient of this soul.
Be the praise,
oh, yes,
all adoration, forevermore.
Unturu kelewe, moso chineke, mehelewe wosanya marage, kaboronjo waba. Unturu kelewe, moso chineke, mehelewe wosanya marage. Akwe mani wosanya maragile. Akachawaya kanyi nario Yese bube usanya maragie Onye hamara usanya maragie Makwi mani usanya maragilele Oh, usanya One Kwa Jesus akage